to this gospel gathering.
Ndikulandire nsuni abale ndi alongo kumkumano uwu.
For sure it's the Lord who purpose and direct all things.
Pakuti ndi Mulungu wathu amene amagonza ndi kulongosora zinthu zonse.
He has made it clear that today we should meet again.
Yeyo anachipangiratu izi kuti leronso tikhoza kukumana.
When we read the book of Acts, we saw how the Lord purposes in directing where the message should go.
Tikamawerenga tumbuku la machitidwe, timaona mmene Mulungu anakonzera tundi kuigiratu kuti uthenga wabwino kumalo kumene kuti ukafikire.
We see that some other areas the Lord was making the message to jump on that place and go somewhere.
Timaona kuti kuli malo ena amene Mulungu analola kuti uthengawo ulumphe usalalikidwe pamenepo koma kuti ukalalikidwe malo ena.
There is other places he was allowing the message to enter into the village, others he was not allowed to be in the village.
Panali malo ena amene Mulungu amawalola atumwi kuti akhozolowa mmuzi nkulalikira koma malo enanso samawalola kuti alowe mmuzimu.
This shows how the Lord works. He is the one who directs where the message should go.
Udundumbo ni wamene Mulungu amagwirira ntchito zake kuti yeyo amachita kukonzeratu kumalo kumene uthenga wake kuti ukafike.
He allows others to hear the message, others not to hear it.
Ndi amalola ena kuti amve uthenga koma ena asaumve.
Some other times he acts things in very disturbing.
Ndawi zina pali maganizo akhungu amene amachititsa kuti uzichita zinthu zomosemphanisa kapena molakwisa.
No. In other times, he works in a very disturbing.
Ndipo nthawi zina iyeyo amagwira ntchito zake modabwisa kwambiri kapena kuti movuta.
Very disturbing, whereby you never understand who God is.
Ndetu kumakhala kuvuta kuti mwina nthawi zina sungathe kuzindikira kuti kodi Mulungu ndani.
I remember the Pharisees went to Jesus Christ and led him to explain who is him, because they have been thinking about him always being disturbed.
Ndikumbukira anthawi ina ilipo imene afarisi anabwera kwa Ambuye Yesu iyo ndikumufunsa kuti azifotokoze kuti iyeyo ni ndani, chifukwa anthawi zonse akakhala pakati pawo akamazi fotokoza amamumva kukhala wovuta kwambiri kumumvetsesa.
Human being will never hear the word, will never hear the Lord, if it is not the Lord who purpose it to be so.
Ndetu kulibe munthu amene akhoza kuumva mawu a Mulungu ngati sichingachita kutengera Mulungu mwini wake kumukonza kuti iyeyo awamve.
Now there is a spiritual understanding of the word and there is a physical understanding of the word.
Nde kuli kamvedwe ka mawu kakuthupi, nde kuliso kamvedwe ka mawu kakuuzimu.
The physical understanding of the word is the formation, the foundation of religions.
Ndeno kamvedwe ka mawu kakuthupi ndi mmene tuchipembezo chinakonzera ndi kukhazikisira mapembedzo ake.
The spiritual understanding of the word is grace. That is now his church.
Pamene tikumva mawu kwakuzimu ndi chisomo kumene ndikukhazikisidwa kwa mpingo wake wa Khristu.
So expect these two to be working as far as we are arrived in this world.
Ndeno muyembekezere kuti zinthu ziwiri zizi zidzachitika pamene tili ndi moyo mdziko ili.
There is two groups of people who are very physical and very spiritual.
Palitu magulu awiri a anthu pamene enawo amakhala kuti ndi auzimu koma pamene enawo amakhala kuti ndi akuthupi.
Those who are spiritual is not for themselves choice, but it's the Lord God who made it to be so that they should be spiritual.
Ndi kwa iwo amene ndi auzimu sikuti ndi chisankho chako kapena chiganizo chako chimene chinawapanga kuti akhale oterowo koma kuti ndi mzimu wa Mulungu amene anawapanga kuti akhale auzimu.
Those who are physical, it's God who made it clear that they should be physical. But before all of us hear this gospel, we were physical. It takes God, when it pleased himself, to open our ears and draws us to himself so that we might hear the oracles of the word of God.
Komadu mamwe monso, don't say febo yamba, utengu wabu inosa na zindigirike kwa ife, don't say dinari atubi. Ndivoye jinachita utengela mulungu mwini wake munga makufuna kwake, mkuditse gulira makuto, titikoza kumamba zinsisi za utengu wabu ino.
So the day one that we started hearing the gospel is when we started differentiating between the physical understanding of the word and the spiritual understanding of the word.
Ne kujoka mutsiku limene ife tinayamba kumva mawu a Mulungu mwa uzimu ndi pamene tupa nayamba kumveka kusiyana pakati pa mawu a Mulungu amene kumveka kuthu monga mwathupi ndi mawu a Mulungu amene amveka monga mwa uzimu.
Every religion is very physical, so he acts according to the ceremonies, according to the design pattern designed by themselves, because it's a heavy understanding of the gospel.
Ndiyeno chipembezo chini chonse ndi chathupi. Ndifuwa chimapanga zinduzo monga mwa miyambo, monga mwa makazikisidwe, amene Yohana zipangira, amene ama ganizira mokuta zipanga choncho monga mwa kuthupi.
Their Christianity is kept in their heads.
Ndiye Kristu njao njotsungika mudu mwao njojokera maganizo awo.
And each and everybody is to do according to how he thinks about how the things of God should be.
Ndiye wina aliyense wa iwo amapanga zinthu monga mmene iye akuganizira kuti akufuna kodi Mulungu akhale wodani kapena kuti Mulungu angachite modani.
That's why multitudes of people, even each and every radio station, TVs, wheresoever, internet, they're just saying Merry Christmas, 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 saying that they are celebrating the birth of Jesus Christ. That is doom.
Ijitu nchifaja ake magulambili azipembezo, ngakare mipinga mumbawaire si, kapena makanema umu, ngakare soru ba internet ya ba, ma social media umu, andu alibize kugana mautenga akutai Christmas ya wa obambana, Christmas obambana, zimene nzobanda nchito kapena kute nzoipa.
So be careful with this Christmas thinking the birth of Jesus Christ.
Neno mukale osamala ndi nkhani yemawa onena kuti Krismasi amene amanena kuti atingukulira kukumbukira tsiku la kubadwa kwa Mbuye Yesu.
You can't jump with the day you come to you, and you will enjoy the day.
Sikuti inu niyo mukhoza kukhala kubikwa kulizemba tsikulo, ayi tsikulo lizafika ndipo inu muzasangalala mtsikulo.
If the day comes, enjoy it. If there is food, eat it. If there is gifts, give to exchange gifts. Do it. It's the day that the Lord has given you. It's a gift day.
Ndeno ngati tsiku lolidali lafika, inuyo muli nchakudya, idyani, ngati ncho kusangalala, tisangalaseni, kaya pali mphaso zonena kuti mkhozo gawana, gawana, ni monga mmene machitira tsiku linonso lifamu, Ambuye Mulungu akupasani tsiku linanso limenelo.
But it's not a spiritual day whereby we are celebrating the birth of Jesus Christ.
Even again, when
we go into the Bible, we see that Jesus Christ born in this world, but there was no sacrament that says that you should continue remembering my birth.
Ngakhale kuti tikamawerenga mBaibulo timapeza kunena kuti Ambuye Yesu anabadwa ndithu mdziko lapansi. Komano Bible silimaonesa ndopena paliponse pamene Ambuye Yesu anayankhula kukhazikisa ngati mwambonena kuti mdziko ndiwerera tsiku limene ndinabadwa.
They once spoke about they spoke about baptism as a reference to his death as a sacrament.
Ndipo Bible imalankhula chabe za ubatizo monga chionesero kapena kuti chilumikizo cha ifa yake, chiyanganiro cha ifa yake.
He spoke about his death as on Holy Communion, that we should do each and every time when we meet as the center of the gospel, the message that we are preaching.
Ndiponso Ambuye wetu anayankhulako za mgonero umene ndi chithunzi-thunzi cha thupi lake limene iyeyo analankhula kunena kuti muzichita ichi kuti mundikumbukire kuti pamene akuchita anthu zimenezo amakhala kuti akukumbukira imfa yake ya Khristu.
And they said, once you met during the Holy Communion, do it in remembrance of myself.
Ndi analangula motsindika bwino kuti mukamakumana mthawi yakudya mgonero iyi muzidya chakudya ichi ndi chikumbukiro cha imfa yanga.
Here it shows that there is only one sacrament, very serious sacrament that we are to preach, we are to meet and celebrate, is upon the death of our Lord Jesus Christ.
Pamene vanhu vaonekera chikhazikiso chimodzi chokha.
We preach Christ and Him resurrected.
Iferu tilibe uthenga wina ndipo sitingathe kusinthauka kapena kulalikira uthenga wina ayi nthawi zonse pamene ife takumana timalalikira za imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu, timalalikira za mazunzo kapena kuti masauso a mbuye wathu Yesu Khristu, timalalikira Khristu yekha basi.
Today, Luth chapter 4.
Ndiye lero liti kati kupitiliza mbuku lomwe lijala Lute mutu folo.
Luth chapter 3 verse 18 as a link to verse 1 of chapter 4.
Ndeti ambira mbuku la Luth mutu 3 ndi mega 18 pamene tikuyenda chisogolo kuti tikafike bwino mu chapter 4 lojo.
Verse 18 starts by saying, "Then said she, sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. For the man will not be in rest until he have finished the thing this day."
Ndino ndimeke ya 18 kulankhula kuti ndipo anazikhala ulipo mwana wanga mpaka udziwa umo ukhalire mlandu pakuti munthuyo sadzauleka mpaka atautha mlanduwo lero lino.
Here is about the matter this day to be sought out at.
Ndipo apa kulankhula za mlandu umene kuti uthedwe lero.
There is a matter, but today it's a finishing day.
Bali mlandu komatu lero ndi tsiku losiriza mlanduwo.
According to how the Lord designed from the beginning, He made it clear that one day will be a matter whereby it will go on court and be finished.
Monga tumakukonzeratu kwa Mulungu, Mulungu anachipangiratu ichi kuti pali mlandu ndipo tsiku lina mlandu umene uzakapita pabwalo ndipo udzakatha.
But Luth is just to sit still because there is somebody who is to work for him, for her.
Ndiyeno Luteyo anafunika kukhala alipo chifukwa kuti pali wina amene ati amulankhulire kapena ati amumalizire mlandu umeneyo.
What a blessed hope to be a one inheriting something very huge, very big, while silence are just given freely because somebody is working for you.
Ijitu ndiye chiyembekezo chokondweresa kwambiri, kukhala chiyembekezo ichonena kuti uli ndi mlandu kapena chinthu china chake chachikulu kwambiri, chimene awina wake akufuna kukuchitira kungokupasa iwepo sachitapo kanthu.
Don't forget that the whole story of Elimelech, Naomi, Chilion, and Maron is because there is Ruth in Moab who is to be picked and drawn to Bethlehem and being his man.
Musaiwale kuti nkhani yonseyi ikuchokera kwa Maloni, kwa Kilioni, kwa chifukwa cha bambo wa Elimeleki amene anapita ku Moab. Ndi amayi wawo Naomi kani yonse imakachitika kuti akamtenge Luteyo kuti abwerere akabwere kukafika ku ku Bethlehem.
Famine, hunger, it was like disturbance, but it was a plan of God for Ruth to be back in Bethlehem.
Njala imene inagwa ku Bethlehem inalitu ngati chisautso kapena chipsinjo kwa banja limenero, komatu njala yomweyo inali chothandizira kukamtenga Lute kuti abwere ku Bethlehem.
Because we saw that it's only Elimelech, Ruth, Chilion and Maron that fled away from Bethlehem. Others stayed there because there is no link of taking Ruth to this village.
Chifuwa tutiona kuti kuchoka muzi umene wa Bethlehem pamene kuna gwanjala. Anthu amene anachoka muzi wotu ndi banja lokhali la Elimeleki, Maloni, Kilioni ndi Naomi amene anachoka mukupita kuthawa njala imene pamene anthu onse aja analimomwe chifenda kuti inali njira yokamtengera Lute uja kuti abwere.
Even though in Moab there were different tribes of people, but it was only Ruth that was to be drawn to Bethlehem.
Chifukwa tunga kare kumuwa buko, kuna li antwa mitundu yo siyana siyana. Kumano, ndirute yeka, amene ana tengedo kukoke ilo kushokera kumuwa buko kutaa mwini kulewa Bethlehem.
Because Ruth and Ora Opa was proposed the same. But what differs these two letters is their origin.
Chifukwa tulute ndi olipa, osa anali antofana, anali chimozi mozo, osa anakuwa nilakuwa, anakuwa nilakubanja limozi. Kuma chimene chimagawa siya, nisa sobano, mkojogira.
Both were Moabites.
Osa anali ya Moabu.
Born, grown there.
Obadu wankukuli la kumweko.
Parents are from that country.
Ndipo makolo wa osa anali ya zikulu mweru.
Met with their in-law, father-in-law, and mother-in-law, one that is a Merrick and now on.
Ndipo sewa nakakuma anatu kwa pungozi wao, banja limene la malo nindia, ndi Edimereki, ndi Naomi.
Shirion proposed Opa the same way Maron proposed Ruth.
Kirion itu anakwa jira Loliva, ndipo malo ni anakwa jira Luti.
And they were corrected to this family and be part of this family. But the remembering of God in Bethlehem to have food is the separation of these two girls.
Koma sopano kukumbukira kwa Mulungu kukumbukira Bethlehem kuti akhale chakudya ndi chinthu chimene chinakawasiyanisa azimayi awiri.
Before God remembers Bethlehem, Ruth and Orpah were linked, were together in the house of Elimelech and Naomi, their in-laws.
Kifuaru mnhai mene mulungu analiasa na kumbukile Bethlehem kuta kare nchakuja. Oliva ndi Rute, onse, analio kazi njiga kubanja limene riri la Elimeleki.
They were friends, they were Orpah interacting. Because it was the time whereby God was silenced.
And what do anali pa chisisi kavena kuta anali ya mabwezi nditu jifana kwa tuwa kubanja limozi jifana kuta imene inali tayo di mulungu alijete sana lankule.
And their eyes were blind. They were not knowing that the day comes when they will be divided.
Ndipo ada kali jikalile joncho maswa wada kali akungu yo sama zua kutukuza mwela tsikulina limene liti ati azale kane antu hao.
But God, according to his design and purpose, he knows that the time is coming whereby I will remember Bethlehem. Then that day of remembering is the day of separation.
Kumadu munga mama konzedwe, nido mkosolo sera mulungu, mulungu ama ziwa kutitsikulina, nizakumbukira Bethlehemu. Amene ati akazakumbukira Bethlehemu, azabwerese kugawa nika kapena kuti kudayana kwa antu aji.
That day when he Naomi, when God remembers Bethlehem, some day of remembering, same hour, some minute, there was division to Ruth and Orpah in that family.
Ndiye siku limene Mulungu anakawo kumbukira Bethlehem, siku lake linali lomwero, hour yake linali lomweyo, imene anaka gawanika, anthu ajana gawanika, Oliva ndi Rute anaka gawanika, chifawina ende kuti mafunika kudanji, ayambe ulendo sopano pita ku Bethlehem.
We see that Naomi heard that there is food now in Bethlehem.
If I tell you what Naomi and I'm about to put Jakudia so one of Bethlehem.
What makes one to hear? It's God Himself opens the ears so that you should hear.
Ndeji manajima njidisa mundu kuti amve, nizimu wa mungudu amena matsegula makudu wake kuti mtu yambe kumva.
So when God remembers Bethlehem, the same time he brought the message to Naomi, so that you should hear that there is remembrance, there is food stuff in Bethlehem.
Then how we made Mulungu anango kumbukira Bethlehem, and how you may do anabeleka utenga unabida, wanaomi, what do come for the gozere, kuti eyo akamve, kuti kujagwa ku Bethlehem kuja, sopano kuti jagwa.
And same time when Naomi heard it, that message that Naomi had about food in Bethlehem was the message of letting Naomi leave Moab to Bethlehem.
Ndipoti uthenga utangoti wampeza Naomi utangofika uthenga nthawi yomweyo mkati mwake munabwera kumva kuchoka sopano kutuluka mu Moab kupita ku Bethlehem.
Once your ears has been opened to the gospel, the same time you'll be drawn and left everything there, going where the gospel is.
Same
time Naomi hear that there is food in Bethlehem, it was the same time when she had 100% plans of going back to Bethlehem. And she had a message that she preaches to her in-laws, Opa and Ruth, about the food stuff in Bethlehem. So when Naomi declared or preached the message of food, of remembrance of God in Bethlehem, same time separations
occurred.
It was the message of Naomi that separates Opa and Ruth. But it is not her own message. It was the message of God that God spoke in the ears of Naomi about the remembrance of food in Bethlehem. Which means it's God who brought the message of separation between Opa and Ruth.
And
at first, Opa tries herself, her effort to follow the message, while it's the message that was lifting her.
She
tried to follow the people that are following the message, but the message itself left Opa to herself. Because we saw that Opa and Ruth tries to move together with the Naomi. But Naomi had a message. And when she preaches to them, then Opa draws back. At first, they had physical oneness without knowing the spiritual division that is among them. Let me preach about the division that the gospel does upon his people. God is the God very sovereign in doing his work. He is the God that divides the two, the erect and the unerect. When When we say that erect and in an erect, it doesn't mean that those that are left to tell themselves are not elected. No. Those that the Lord left to themselves have been erected that they should be there. Because erection, it means knowing the exact number of the people worth to inherit the kingdom of God or to be served. So God has got the exact number of those that are to inherit the kingdom of Him. Same is having the exact number that will be left to themselves and have been left to themselves. These two erected groups of people at first before God remembers or preaches the gospel to the erected to eternity. These guys, they'll be together, doing the work together. They'll be acting like they are one. And while knowing and knowing that time is coming whereby there will be a division.
Ndiyeno momwemo anthu awawa magulawiri anthu awawa poyamba amakhala pamodzi nkumachita zimodzi uthenga wabwino usanafike. Malo apo saziwa kuti uthenga wabwino ukabwera uzakawa gawa ndi kuwasiyanisa ndi anthu aja amakhala poyamba mu mtima umodzi nkumachita zonse zofanana.
Who was knowing that Opa will be divided from Ruth? Nobody. I remember the preamble time when this gospel reached Malawi. We were in a good number of people. I remember that 2005 when Brother Ken came and preaches. We were many in number, but the message that Brother Ken preaches divides the two.
Ndikumbukira nthawi ya kumbuyo ko uthenga wabwino ukufika kumene ku Malawi kunoko pamene mbale kene anabwera kukalalikira mu chaka cha 2005. Tinalipoto anthu ambiri kwambiri ndipo sitimayembekezera kuti mkupezeka pochepa nthawi imene timadzimva kuti ndife anthu ambiri tinali ogwirizana.
After 2005, Brother Ken went back to Rosiana. They were the opas that clinged to Ruth and Naomi. In 2007, Brother Kerry came and preached again, and there was a division too.
Ndeno pamene mbale kene anabwerera ku Shivaport ku America kwa tinalitu anthu ambiri ndipo panali ena Oliver pamene popo amene anakakamira kukhala bendi Rude mpaka na mu 2007.
We saw Foster returning back. That was 2007.
Ndipo tinaona mbale Foster chiphwanya kubwerera mbuyo mchaka cha 2007.
But still more, there were offers that were clinging to Ruth and Naomi until the appropriate time.
Komabedu analipo Oliver ena amene anakakamira abe Naomi kufikira nthawi yoyikika.
We saw that was 2010 up to 2015, up to 2018. Many were shrinking, were going back. But two more, there was El Opas with Ruth, clinging themselves that would be in this group.
Now, so we look at Mujaga 2010, Kufuka 2018, Kunena Kuti, and Aena, and Abu Rambuyo, Mabedu, and Asaraena, Oliver, Menana Kamila, Naomi.
Who was knowing that James will leave us?
Neno Amazua, Dani, Kuti, James, Sakos, Obey Rambuyo, Kudisia.
He was our leader. The one who was in front of us, the one who started preaching this gospel to us, but today it's a history about this.
Yeyo dwanalinso goleri watu anali pasogolo watu vokalanso yeyo oyamba kulalikira uthenga wabuno kwa ife koma sopano tulero saliso ndife pakati pathu anabwirira mbuyo.
So you can see how dangerous, how God is in his way of doing things.
Ndeno mukoza kuona kuopsha kwawe kwa Mulungu mene yeyo amajitira zake.
Many left with James and few were with Brother Cain. But today, you can't tell. There is other people, new blood that has come together that are with us today.
And one bidi tu mutai mena mabwela mbale James yo anabwela na iba mozi. Ndipo amenana sala kuenda pamozi ndu tenga undi mbale keni anali ojepa. Kumbano leroli mukoza kumona sopano kunena kutukuti. Pali anduaji endo amene Mulungu wadzusa kutabizeke pakati pathu.
Before James separate or leave us, there was no Stafford, there was no Justin, there was no Gibson, there was no any other people that we can call Matthews, Mateu, or Innocent. No.
Asa nabwerere tu mbuyo James yo, panali be anthu awawa monga mbale Stafford, kaya Mateu, kaya Gibson, ya Justin, amene okuna libe.
I remember that very first day when I left these guys, James and the team. I was alone with my wife in the house thinking that now I'm ended.
Ndokumbukira bwino tsiku limene ndinangotuluka pakati pa akulu-akulu awa James ndi azinzakewo. Ndinakhala mnyumba pamodzi ndi mkazi wanga ndikuyamba kulingalira kunena kuti ndekuti apa pachili chonse twapachatha ba.
But I'm thankful to God that the Lord had preserved already before separation the remnant that will be together and call each other brothers and sisters in the Lord.
Kumbatu ndia mikambuye poziwa kuti Mulungu anazisungira yekha chosalira china amene atazadzuke ndi kukhala pamodzi amene lero tiyatchula kuti ndi abale mwambuye wathu Yesu Kristu.
Today we enjoy the fellowship with the Sanjes, Natenje, Kungwa Grace Church, Gender Grace Church, Kasungu Grace Church, Sarima Chitiba Grace Church, and so many other places. We are enjoying the fellowship. What a comfort, what a comfort. Glory and honor be unto him because of that.
Lerodu timakondwera ifa yambwe wathu Yesu Kristu pamodzi ndi abale akumima mipingo yochokera kunsanje, kaya kwa Gender, kuchitiba kusalima, kwa Khungwa, ndikwina konseko ulemu ni matamando zipite kwa Ambuye Yesu chifwacha ichi.
Don't forget, we are talking about the matter that will be ended today.
Musaiwale ndikulankhula za mlandu umene ututedwe lero.
It was a long journey, but it will be ended.
Unalidu ulendwa utali kwa masopano ukuta. Yohani 19 ndi mayake ya 30.
Verse 30 says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost.
Pamene Yesu tsono adalandira vinyo sasayo anati kwatha ndipo anawera mamutu napereka mzimu.
The Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was an high day, besought Pilate that their legs might be broken, that they might be taken away.
Pomwepo Ayuda popeza panali tsiku lokonzekera kuti mitembo ingasale pamtanda tsiku la Sabata. Pakuti tsiku lomwero la Sabata linali lalikulu, anapempha Pilato kuti miyendo yawo ithyoledwe ndipo achotsedwe.
It was a must for the legs to be broken so that their bodies should be taken away.
Linali kulamulo lonena kuti miyendo yawo ithyoledwe kuti matupi yawo achotsedwe pa mtandapo.
Why? It was because the matter is to be ended today, the same day. They should do it according to the way, the same day. Behold, the matter continues on verse 32. Then came the soldiers, break the legs of the first and of the other, which was crucified with him. That was a continuation of looking to the matter because it will be ended today. Behold, verse 33 says, but when they came to Jesus, now that is a matter to be ended, and saw that he was dead already, the matter has been finished, they break not his legs.
Mundime asiretsiri ati koma pofika kwa Yesu mene anamuona iye poziwa kuti mlando kufunika kutatsi kulimenero mene anamuona iye kuti wafa kale sana tiola miendo yache.
The breaking of the legs went on Jesus, they stopped and they didn't because the matter has been ended.
Zotiola tiola mendo zidu atafika pa mbuye watu Yesu Kristu sana mutiole mendo jifade mena mafika pa Yesu yungu nena kutata afa gale mlandu utata gale.
This was so because on verse 30 he was already says it is finished.
Ijidu ujinaenera kukala jonjo jifuwa mbuye yungu vesi ya gea 30 mbukulo mwetu kwele ngalo anala mkulakuti kwa ata.
That's why when we go back verse chapter 3 of Ruth, verse 18, he says, to Ruth is just to sit still. But it's only the daughter to her that is to sit still, not all the daughters of different families. Because who is to sit still is my daughter
honoring.
Again, this is selective that the Lord knows only those who are given the spirit of sitting still, waiting to hear from the Lord.
Ndiponso tikaona mauwa aonesa kuti ndi mau opatula mau osiyanisa amene Mulungu amapereka kwa ana ake kunena kuti yeyo amawadziwa ana ake amene akufunika kukhala pamene alipo.
The second thing that is seen on verse 18 is on second sentence that says, until thou know that the matter has fallen.
Ndiponso chinthu china chomwe chikuoneka mu ndime yake yomwe ya 18 iyo ndime yankati mwakulankhula kuti mpaka udziwa umo ukhalire mlandu.
But the question might be, how will Ruth know that the matter has fallen?
Komano mwina funso nkumanira kunena kuti Luteyo akhoza udziwa bwanji mmene kuti ukhalire mlandu.
When the matter will fall, the Lord will make it clear that those that are in that program should know that their matter has been fought.
Mlandu ukamata Mulungu adzawa pasiradu nzimu waiwa amene yeye anawaikiradu mmachitidwe ake kuti akazindikire kuti mlandu wata.
Before it pleased God to open your eyes and ears so that you should hear and see the gospel, you'll be working, you doing whatever you can, thinking that the matter is still in the process, waiting for your capability to do.
Pastor, Mungu asana tsegule maso ami niyo kuti muzindikire mene chibunso chanu china chitikira. Poyamba bodu munali ndi chinchito ngati mwanu kudziva kuyesesa kumaona ngati pali kutekera konena kuti pali nchito kuti mukaichita imeneyo itese mlandu wanu pamaso pa Mulungu.
Knowing comes from the Lord. Knowing comes from the Lord.
Ndiye kudziwa kumachokera kwa Ambuye.
If you are the erect, the Lord will let you know that your matter has been fall on the cross by Christ himself. The other interesting thing is that the matter will be followed because the one who is to sort out the matter will never be in rest until he finished the matter.
Ndiponso tuchinduchina chokondoresa nchone nakuti mlanduwo uzatanditu chifukwa iye amene akusiriza mlanduwo sazagona tulo sazakhala chete kufikira atautha mlanduwo.
He is the finisher of my matter.
Yeyo ndio maliza wosiriza mlandu wanga.
Thank you to God because of made it prayer clear that my matter has been cleared, sorted out by himself. He never rests until he finished it.
Ambuye kukhala kuti iyeyo anachitiratu kuthekera komaliza mlandu wanga ndipo iye sanakhala chete kufikira atautha mlandu wangawo.
So what can I say if my matter has been sought out by himself? He never rests himself. What should I say or what should I do?
Tsono ine mkhozo utani kapena mkhozo kulankhula chani ngati iyeyo sanakhala chete kusiriza mlandu wanga ineyonso ndili nchani choti ndikhozo kulankhula kapena kuchita.
There is only one thing that has been given to do is only to bow, bow, bow.
Chintu chimodzi choka chimene tindapasidwa ifetu kuchita pokhala tazindikira kuti mlandu wathu unatha ndi kugwada basi kumlemekeza kugwada kokha basi.
Saints bow, elected bow, the 71 bow.
Oera mtima amagwada, osankidwa amagwada, onse opulumutsidwa amagwada.
They have only one song about thanksgiving to God because of whatever he does. Holy, 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 you are the one.
Ndibodo ali nyimbo imodzi yokha imene anapasidwa ndiye yolemekeza kumwamba yolemekeza Mulungu chifukwa chipulumutso chimene chinaperekedwa kwa iwo ndiko kulankhula kuti ndi oyera 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 Ambuye Mulungu wamphamvu yonse.
Oh, what a blessed day, what a blessed time. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for bless. Helpless for I'm just to bow before him and glorify him and exalt him alone without compromise.
Ichintu ndiye chintu chabwino kukhala ndi tsiku ndi nthawi yakulingalira chintu ichi ndi kuona chipulumutso choterocho chimene chinachitikira kunena kuti inetu mʼmanja mwanga muli chabe ndilibe kanthu kodzanako pamaso panu ndipo ndili wamaliseche ndisoweka kuvekedwa ndi inuyo kotero kuti nthawi zonse ndigonja ndikupereka ulemu kwa Mulungu wa moyo.
That's why it's a blessed song. Ha, thanks be to God because of this one who composed this song. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for bless, helpless for. Oh, what a glorious song and comfort that the Lord has done to me.
Ichi nchifuwa chake pali nyimbo iyi nyimbo ya thanthwe longʼambika Ambuye yetu alemekezeke chifukwa cha mzimu wake amene analowa mwa munthu wa mlembi amene analemba nyimbo iyi imene ilankhula bwino ndithu za chinthu ichi kunena kuti ntchito zanga zonse sizikondweresa Mulungu ndipo mʼmanja mwanga ine mulibe kanthu koma ndine wamaliseche osoweka kuvekedwa ndipo kwa yekha ndikumene ineyo kuli chilimbikiso nchitonthozo changa Ambuye alemekezeke.
The other thing here he say he will never enlist until he have finished the thing.
Ndipo chinthu china chomwe chikuoneka pamenepo nchonena kuti iyeyo sazakhala chete kufikira atautha mlanduwo.
When it says until he finished the matter, it means when he was descending from heaven, he had all hope that he is to finish the matter.
Ndeno akamalankhulaza kuti kufikira atautha mlanduwo chita nthawi zathu kunena kuti pamene iye amatsika kuchokera kumwamba anali nacho chiyembekezo chonse ndi zonse zoyenera kukamalizira mlanduwo.
Jesus Christ never came into this world trying to save the people. No, he came to save his own people. He had much assurance that he is to save them.
Ndiyeno mmene Ambuye sabwera kudziko lapansi sikuti akabwera kukayeserera kupulumusa anthu ochimwa ayi koma kuti iyeyo anabwera kukapulumusa kwa thunthu iwo amene ndi ochimwawo ndipo alinako kuthekera konse kuwapulumusa ndipo anakwanisa ntchito imeneyi.
So he completes everything, never doubts on that.
Ndipo chilichonse kuti palibenso chakeke chokayikisa pa zimenezo.
If you preach that Christ came trying to save, or a person has got authority to receive or to help Christ bringing salvation, then it means that when Christ was coming into this world, he had no assurance of what he was coming to.
Ndino ngari mudamalalikira kunera kuti ambuye Yesu yo anangobwera kukaisa kupulumusa munthu kena kono anamusira nchito yo munthu kwatero kuti munthu ali kuyesesa ali kuthekera kochitapo kanthu kuti iye apulumuke zikutandauza kunena kuti mmene ambuye Yesu yamabwera mdziko lapansi ndiye kuti iyeyo samadziwa chimene akukachita.
So Christ knows who are his, and those that are his for himself will sing these songs of glory unto him.
Ndeno Kristu amadziwira kuti iwo amene akubwera kukawapulumusa ndi iwo amene iye anawapulumusa azayimba nyimbo ya kulemekeza ndi kukweza iyeyo.
Until he finished the matter, meaning until all that was needed would be accomplished.
Kufikira atauta mlanduwo, kutanthauza kunena kuti zonse zimene zinafunika pa mlanduwo iyeyo azazimaliza kapena kuti iye azasiriza ntchito yonseyo.
Until he finished the matter, again means until all the people, the erected, the lastest person saved on the cross, then the case will be full.
Ndiponso akamanena kuti kufikira atauta mlanduwo atanthauza kuti kufikira iwo onse amene Mulungu adawadziwira tikukwayikiratu kuti akapulumukewo kufikira ngakhale mmodzi weniweni womaliza wakapulumusidwayo ameneyo adzapulumusidwa ndi kuti mlandu wake unatha limodzi unathera pamodzi.
We preach the complete salvation.
Ndiye timalalikira za chipulumuso cha thunthu.
Christ is the complete salvation of us.
The Christ ndiye pumuso chathu cha thundu chothekeratu cha ikwa ife.
He finished everything on the cross.
Iyeyo anamaliza kena kali konse pa mtanda.
Then now we are preaching the complete thing.
Ndeno timalalikira za chinthu chimene chinathekeratu chinatha ndithu.
Complete hope.
Chiyembekezo chothekeratu cha thundu.
Complete salvation.
Chipulumuso cha thundu.
Complete sanctification.
Chiyere soja tuntu.
Complete justification.
Chirunga misoja tuntu.
Complete lusciousness.
Chirunga misoja tuntu.
Complete Christ.
Christ wa tuntu.
Complete gospel.
Utenga wa tuntu.
And complete grace and complete cross.
Ndiponso chisomo cha thunthu ndi mtanda wa thunthu.
And the last sentence, it says, this day.
Ndipo ndime ake yomalizira yomweyo yomalizira yakulankhula kunena kuti lero lino.
Which means the case is having more assurance that will be sought out and finished the same day.
Zomwe tuzitanthauza kunena kuti pa mlandu uwu panali zinthu zonse achiyembekezo chonse ndi zoyenereza zonse zinalipo zomaliza mlandu wa tsiku lomwero.
When Christ climbed the tree, it was ended same day.
Pamenetu ambuye Yesu anapachidwa pa mtengo zinatha zonse tsiku lomwero.
When the Israelites were beaten with the brook vipers, the blood serpent heals same day.
Pamenetu ana Israeli amakalumidwa ndi njoka mchipululu muja anachitisidwanso ndi njoka yamkuwa tsiku lake lomwero.
Everything has been done. Christ is the complete assurance of our gospel, of our salvation.
Chilichonse chinatheka ndipo kuti Yesu Khristu ndiyetu chipulumuso chonse cha thundu chothekeratu kwa ife.
I'm lacking no any other message that should feed me. I'm having 100% plus. Or thousands, one thousands and thousands, gospel in my heart. No any other message is remaining. I'm having the complete message, complete Christ.
The boss of Sidiso Watu Tenga Wina, Mina Wina, Kozodira, Kira, Kabena Kula, Kira, Jifanka, Dimanga, Mulutenga mianda mianda umene ulimo umene ndikhoza kulalikira wachipulumuso chothekeratu chimene chinachitika ndi Ambuye wathu Yesu Khristu.
I remember those pre-apple time I was having busy writing, studying the message to preach, and I was doing whatever I can. And when I'm preaching on that time, Sunday times comes, I always stick on, my eyes stick on the papers where I've written to read to the people the message that I think it's a gospel when I was in Pentecost.
Ndikukumbukira nthawi ya kumbuyoko ndili kuchipembezo cha chipentekoste pentekosteshi ndimakhaladu ni ntchito yayikulu imene ndimakhala pansi kulingalira uthenga omwe nditi ndikalalikire apepala langa pomwepo cholembera mʼmanja kulembalemba mavesi ndiyekakwana nthawi yoti ndikulalikira tsopano ndimakhala bize kumayangʼana pamene ndinalemba paja kuti kodi ndikulalikira chani kapena zomwe ndinalemba zija zimenezizo imenetu ni ntchito yomwe ndinali nawo ndili kuchipembezo.
During this time of silence when I was sick, there was a certain person calling himself to be a pastor came that makes my sickness to be very crucial rather than he would have never came to me and see me.
Posa yedwa apa pamene ine ndali kudwala ndili gone kutabwera munthu wina pamene amadzitchula yekha kunena kuti adini mbusa amene anakachitisanso kunena kuti matenda anga akule kwambiri kuposa mmene ndinali poyamba.
When this pastor came to me, he was one of the pastors that I preached, one of the people that I preached that preamble time in Pentecostal, and he grows in Pentecostal, and he says he's a pastor in that Pentecostal that I preached.
Ndiyo mbusa amene yeyo ndi mmodzi mwa mamembala amene ndinalalikira ndili ku chipentekoste anakhulira kwa ku chipentekoste ndipo pamene anabwera tamena kuti akuti ndi mbusa kuti wa ku pentekoste.
So he came to see me. He was just bypassing and he heard somebody that I'm leaving this house. So he just came to see me. He started feeling sorry that maybe you are seen, maybe the devil now is looting your house. So let me cast out this devil. So before he asked me to allow him to pray, he started praying and said, I cast the devil out. So I said, no, you quit. Never pray again in this house. This is not the place to be making noise. This is noise.
Ndeno munthu ameneyo analidwa kungodusa mbali mwa nyumba mwanjira ndeno anamva chabe kunena kuti ndikukhala apa kenako atamva kuti ndikudwala anakhota ndikulowa mnyumba muja kundiona ndeno anayamba kundiuza zonena kuti aina ngomva zonena kuti simukupeza bwino mukudwala ndeno asana ndifunsenso kuti afuna apemphera nango yamba kupemphera kuti ndikukumba apo yamba manena kuti mwina munachimwa ndiofunika tipemphe ndipo yamba kupemphera apa pembeze ona kwa kulandira zonena kuti iwe Satana ndikukumanga ndikukutuluza ndi atangoyamba zimene zijazo ndinankalipira ndikumulesa kunena kuti khala chete kuchita phokoso malo ano simalo chita phokoso ifani mene losipemphero ndi phokoso chabe kuchita apachi.
So when he stopped because I let him to stop praying, he asked me, are you continue a born again or maybe you have backslided?
Ndeno pamene iye anangoleka nokupemphera kuti ifuna kuti ndinankalipira kuti asapitirize kupanga zomwe amapangazo anandiyang'ana kenako kundipasa funso kodi inuyo tizinena kuti mdakalipona again ndithu ndinobadwa mwatsopano dinu kapena munabwerera mbuyo munagwa.
And he said, now I can apply to you Hebrews chapter 10:31 that it is a dreadful thing to fall into the hands of God.
Ndeno amvekere namuzona kuti khoza kukuza mawa mulungu amene akupezeka buku la Heberi mutu 12 ndi Mika 31 imene kulankhula kunena kuti nkotcha kugwa mʼmanja a Yehova.
Is the one who said that it's a dreadful thing to fall into the hands of God.
Iyeyo ndi amene amandiuza ine akuti kundilalikira kuti nkotcha kugwa mʼmanja a Yehova.
So he said he will be fasting at his home with his wife and the church praying for me because I've backslided, not allowing him to pray for me. I am backslided. I'm a pagan. It's like a pig returned back to his coverings.
Ndiyetu amalankhula zonena kuti basi akatoyende kuti apita kunyumba kwake pamodzi ndi banja lake komanso ndi mpingosi akandipempherere ineyo akandisalire kudya chifukwa chonena kuti ine ndikuonena kakuti ndinagwa ndinabwerera mbuyo ndili ngati nkhumba imene inabwereranso kumatope.
But I was thankful to God to see his blindness that now I see.
Komatu ndi amika Mulungu kuti poona khungu lake kuti so iyeyo anali wakhungu koma tsopano ine ndali so wakhungu koma tsopano ndiona.